Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi n'umwe w'ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nchote z'Ijwi rya Amerika ntongere mbaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi kuwa kabiri wa buri cyumweru n'umwihariko w'abagore n'abakobwa kuri radio yanyu. N'umunsi rero turaba turi kumwe n'umunyarwandakazi Yvette nyina w'umuntu, turareba ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa mu kumutegurira ejo heza hazaza. Umukobwa n'umuhungu barareshya imbere y'amategeko, uburenganzira bwabo burangana. Ariko se muri sosiyete byifashe gute? Bafite amahirwe angana? Nizihe nzitizi mbese umukobwa ahura nazo by'umwihariko mu burere bwe cyangwa se mu myigire ye? Ni iki gikomeje kumubera intambamye zimubuza kugera ku musaruro cyangwa se ku rwego nk'urwa musaza we? Ikibazo rero gihagaze gute? Harabura iki? Hakorwa iki? Muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara, umusanzu wanyu urakenewe muri iki kiganiro. Ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu, ni umuyobozi w'umuryango Save the Generation. Yvette nyina w'umuntu, uraho neza? Urakomeye? Yego, nuko ni byiza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika ndetse n'abakunzi bayo. Wabanza se muri make ukatubwira umuryango Save Generations wari wo n'intego yawo nyamukuru?
Murakoze. Umuryango Save Generations Organization ni umuryango nyarwanda utari uwa leta duharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Intego zacu ziri muri icyo duharanira, ni iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Ni umuryango watangiye mu mwaka w'2015, tukaba dukorera muri mu byiciro bitandukanye, dukora ibikorwa bitandukanye birimo iby'uburezi, ibyo kwita ku mwana mu iterambere rye, ibyo kwita ku iterambere ry'urubyiruko ndetse n'umugore, n'ibyo ku ubuzima, cyane cyane twibanda ku buzima bw'imyororokere ndetse no kuringaniza urubyaro, ariko ku bana b'abakobwa n'abahungu ndetse no ku bagore n'abagabo, ndetse n'ibyo kubungabunga ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ikirere.
Yego, ni byinshi. Ubwo reka tufatemo nka bimwe turebe cyane nk'ibijyanye n'umwana w'umukobwa, mu bijyanye yenda mushobora kuza no kutubwira n'ibyo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko nacyo ni kimwe bakeneye kumenya mu ntambamye bahura nazo, nacyo kirimo. None iyo murebye mwebwe muri uwo muryango wanyu, musanga uburere bw'umwana w'umukobwa muri rusange buhagaze gute?
Murakoze. Uburere bw'umwana w'umukobwa uko buhagaze twebwe uko tubibona mu muryango Save Generations Organization, uburere bw'umwana w'umukobwa bunajyana, si uburere gusa tureba ku mwana w'umukobwa, ahubwo tureba umuryango mu muryango, uburere butangwa mu burere bumeze gute, buhabwa nde, harimo n'umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu. Nubwo ndabashimira yuko n'umwihariko wabaye ku mwana w'umukobwa, uburere bw'umwana w'umukobwa babushingiye bavuga ku bisanzwe bibaho ku muco nyine umwana w'umukobwa uburyo arerwa bijyanye n'uko umuco nyarwanda umeze bijyanye nuko hari uburere ahabwa mu ishuri hari uburezi ahabwa mu ishuri mu muryango ndetse no muri community cyangwa mu rusisiro ahaba aho hose harimo uburere bubasha gushyira ku cyerekezo umwana w'umukobwa kandi aho hose mu bikorwa dukora muri aho hose umwana w'umukobwa abasha kubonera uburere ni nako hose dukorana naho ndetse hari n'uburere akura mu idini cyangwa mu itorero usibye mu muryango havuka usibye mu itorero no mu ishuri no muri komite muri rusange
yego none iyo murebye mwebwe musanga aba bana barerwa kimwe tuvuge uvuze uti babona uburere mu idini mu muryango mu ishuri aho baba mubona hakurikije umuco mubona abo bana bahabwa uburere bumeze gute hari aho mubona umuco ushobora kuba waba baba batambamira ukababira intambamye mu bijyanye n'uburere mutwihanganire umutumirwa wacu telefoni ye igomba kuba icitse turongera tumuhamagare hanyuma tuganirire atubwire ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa cyane cyane nubwo barera n'abana b'abahungu ariko namwe nk'uko nabibabwiraga mu kanya mube hafi ya radio yanyu mutange umusanzu muri kiganiro radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugiye gukomeza kubaganirira ku bijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa ariko mutwihanganire gatoya umutumirwa wacu abanze agaruke ku murongo
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jyewe duhubwo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Royal.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Telefoni yari duberege intambamye ariko umutumirwa wacu arongeye haragarutse Ivete na kubazaga ibijyanye n'uburere bw'umwana mu muryango mu idini aho aba wavuze ko ahanini bishingira ku muco hari aho mubona bishobora kuba uwo muco wabangamira yenda umwana w'umukobwa mu bijyanye n'uburere ahabwa buba butandukanye n'ubwa musaza we
yego cyane murakoze dushingiye ku isoko yaho uburere buturuka nk'uko babivuze kandi mfana bivuze yuko kenshi uba usanga isoko yabyo ari mu muco yego bigira impambamyi cyane ku bigendanye n'uburyo bw'imirere y'umwana w'umukobwa ndetse n'ibikenewe kuko umwana w'umukobwa tubona ari umwana uyu munsi niwe mubyeyi w'ejo niwe muyobozi w'ejo niwe uzafata inshingano ejo rero rimwe na rimwe ubusanzwe umuco ubasha kumubera inzitizi zo kubaka we ubwe kugira ngo abashe kuba uwo sosiyete cyangwa se uwo umuryango cyangwa igihugu cyifuza ejo ndetse usibye no kugera ejo no mu buzima bwa buri munsi hariho nk'aho wenda umuco w'umwigisha kwifata umwigisha uburyo bwo kwitwara uburyo bwo kuvuga cyangwa gukora ariko rimwe na rimwe wagera mu buzima busanzwe bwa buri munsi ugasanga birakwiriye yuko aba ubasha kugira uruhare aho abasha kuvuga aho abasha gusobanura icyo yifuza aho abasha
kuko guhitamo icyo ashaka kandi akagikora sinshaka kuvuga yuko hataba amahitamo mu muco wacu arimo umwana w'umukobwa afite guhitamo ariko rimwe na rimwe hari huko umuco ubasha kumuzitira mu buryo bw'imyifatire mu buryo bw'imyitwarire mu buryo bwo guhitamo uwo yifuza kuba cyangwa icyo abasha gukora rimwe na rimwe bibasha kugira aho bibasha kuzitira umwana w'umukobwa aho umuco ufite icyo uvuga uburyo bw'imyitwarire y'umwana w'umukobwa ntago wenda n'urugero ntavuga asakuza ntavuga ntago yitwara gutya ntago akora gutya ariko ugasanga rimwe na rimwe mu buzima bwa buri munsi hari icyo nawe mu ruhare akwiriye kugira arakwiriye yuko abasha nawe kugira uruhare abasha kuvuga abasha gukora nk'uko mugenzi w'umuhungu nawe abasha gukora abasha kwiga ikoranabuhanga akagira uruhare abasha kwiga imyuga itandukanye abasha kuba umuyobozi ni na byiza yuko dufite igihugu giteza imbere umwana w'umukobwa gishyira imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa icyo tukibona kigira uruhare rukomeye ndetse rwo kugira ngo nicyaba ari ikintu cyose cyangwa umuco wose waba usigaze inyuma umwana w'umukobwa abashe nawe kuza imbere ariko kuko ari ikintu umuntu aba yaravukiyemo yaragendeyemo usanga impinduka cyangwa iterambere ryose ni urugendo n'impinduka yose ni urugendo nubwo ibyo bigihari ariko haracyari urugendo rwo gukora kugira ngo n'umwana w'umukobwa agere ku kigero gifatika nk'icya mugenzi we w'umuhungu ari mu ifata ry'ibyemezo ry'ibijyanye n'ubuzima bwe ku giti cye ari mu guhitamo icyo ashaka gukora cyangwa kwiga ari mu guhitamo ubuzima yifuza kubamo cyangwa n'ibindi ni urugendo ariko ubona ko izo nzitizi zikigaragara mu buzima bw'umwana w'umukobwa
turaza kureba ubwo yenda uko mubafasha kugira ngo izo nzitizi bagende bazirengaho ariko nk'uko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nagira ngo tuyibuge ku murongo wa telefone tubanze twakire twagira Yezu Marcel uranyumva Marcel
ndabumva neza mwiriwe murakomeye
mwiriwe turakomeye nawe umeze neza
nanjye meze neza koko nk'uko bivuze nitwa Marcel mperereye mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali
yego igitekerezo cyangwa ikibazo
umutumirwa wacu
yego
icyo navuga rero ku bijyanye n'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu Rwanda buri wese burya ijya kurishihera ku rugo ni ukuvuga aho umuntu aherereye hari intambwe imaze guterwa ku buryo usanga urebye mu myaka yashize n'uko uyu munsi bihagaze biratandukanye cyane uyu munsi ubona ko hari ukuntu umwana w'umukobwa yizihiwe kubera ko abakobwa bagira ubuzima bwabo bwihariye iyo umwana w'umukobwa agize ikibazo kimutungura usanga ku bigo by'amashuri hari ibyumba byahariwe abakobwa bibitaho mu gihe yatunguwe na bimwe by'ubuzima bwabo bw'umwihariko ariko aha ngaha nkabaza uyu mutumirwa ikibazo usanga hari imiryango cyangwa se amasosiyete avuga ko arengera inyungu z'umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange ndetse na leta hakaba uburyo igerageza kugabanya imisoro ku bijyanye n'ibyo igitsina gore gikenera by'umwihariko ariko baba bashaka kwibanda kw'abana bakiri mu mashuri badakorera amafaranga ariko ugasanga ibikoresho bakenera biracyahenze noneho umwana uturuka mu muryango ukenye cyangwa se nk'iyo mu cyaro hatazwi niba umuntu afite sosiyete ukabona ikorera mu gice runaka ariko ahandi kahagera ugasanga aba bana ya mahirwe ntabageraho bakorana bate n'inzego zindi zitandukanye ku buryo mu ntara hose mu gihugu hose mu mirenge mu midugudu hose buri mwana w'umukobwa ahari ku buryo amenya uburenganzira bwe igihe buhutajwe ku buryo amenya aho yabariza bakorana bate n'abayobozi mu nzego z'ibanze hanyuma icya kabiri uyu munsi ubona ko hariho abangavu benshi baterwa inda mu guterwa inda benshi bagaheba amashuri uretse ko inda leta bafasha rimwe bamara kubyara bagasubira ku mashuri ariko hakaba hari n'uburyo nanone bwo kuboneza urubyaro hari ubukangurambaga bwigeze kubaho bw'uko abana b'abangavu niba baboneza urubyaro icyo gihe bafatirwa umwanzuro nandi umwana w'imyaka 16-17 w'umukobwa kuko amatorero atigisha agakingirizo no kuboneza urubyaro amatorero amwe n'amwe atabyemera ariko nanone kubona abana benshi bavuye bagata amashuri nabyo si byo burya niyo agiye kwiga afite umwana kiba ari igikomere kuri we no ku muryango muri rusange bakorana bate n'inzego ku buryo umwana wakanguriwe kwifata mu gihe bidashobotse iyo bavuze ngo abangavu babone inzaro bafatirwa ibyemezo nandi aho ngaho naze kudusubiza kugira ngo bwa burezi ko ku bw'umukobwa bugende nta kibubangamiye niba yanacitswa bakuriye iyo mibonano mpuzabitsina aba adashobora gukura mu indira tumatiga ntekereza ko aribyo zaba byiza murakoze bwa dusubiza aho ngaho
urakoze cyane Marcel reka ubwo noneho mu mwanya Ivete ibibazo bya Marcel wabyumvise
murakoze urakoze Marcel ku bw'ibibazo byiza ndahera ku kibazo cya mbere cyo kuvuga ngo se ko hari imiryango myinshi ikora no koko ku buzima bw'umwana w'umukobwa ariko dukora n'inzego zitandukanye gute ku buryo abana b'abakobwa babasha kubona bya bikoresho yatanze urugero rw'uburyo n'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango nubwo imisoro hariho itegeko ryo kugabanya imisoro yabyo ese dukorana gute n'inzego kugira ngo abana b'abakobwa babone bya bikoresho ndetse babashe n'uburenganzira bwabo bubashe kubahirizwa icyo ngicyo nagisubiza yuko nk'uko mubizi impinduka yose nabivuzeho n'urugendo n'imiryango itari ya leta nibyo koko tugira imikoranire n'inzego za leta mu buryo bwo gufasha umwana w'umukobwa kugira ngo abashe kubona ari ibikoresho by'isuku bikwiriye ari kubona n'ibindi agenerwa mu burenganzira bwe nk'umwana w'umukobwa harimo rero n'uruhare rw'umwana w'umukobwa wakivuzeho cyo kugira ngo amenye ngo si uburenganzira bwanjye ni ubuhe uburenganzira bwanjye nabuharanira gute uruhare rw'imiryango itari ya leta ni ukwigisha abana ku bigendanye no kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo kandi uburenganzira nk'uko mubizi bunajyana n'inshingano zabo ni izihe inshingano za komunote ni izihe kandi uburenganzira bwabo ni ubuhe harimo kwigisha harimo no gukora ubuvugizi ahangaha muranyihangana ndavuga nk'umuryango utari uwa leta usibye kubigisha ku burenganzira bwabo ariko harimo no gukora ubuvugizi ku kibagoye wakomoje ku kigendanye no kubona ibikoresho by'isuku bikiri mu gihe cy'ubuvugizi kugira ngo ibyo bikoresho by'isuku ibiciro byabyo bigabanyuke bibashe kugera ndetse no ku bana b'abakobwa bose bitabasabye ikiguzi cyinshi icyo kiracyari mu buvugizi kandi ni byiza yuko itegeko ibyemeza rirahari ubuvugizi kugira ngo bibashe gushyirwa mu bikorwa nabyo buracyakorwa aho rero habamo uruhare rukomeye rw'imiryango iteye ya leta ikorana n'abana b'abakobwa ndetse n'abagore kugira ngo ibyo bikoresho bibashe kujya ku giciro kibasha kugirwaho uruhare na bose kubonwa na bose kandi noneho na ya misoro ibashe kugabanyuka hari noneho no kubasha gushyikiriza abatabashije kugira bya bikoresho kubaha bya bikoresho harimo imiryango itari ya leta igira ibikorwa bitandukanye byo gutanga ibikoresho mu mashuri ndetse n'ahantu hatandukanye kugira ngo abana b'abakobwa babashe kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango harimo n'abandi bigisha imyuga mu buryo babasha kwigisha gukora ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango binyuze mu kubikora harimo organization zimwe zigisha ubumenyi nk'ubwo harimo na social enterprises zibikora ku buryo tubona ko hari icyizere yuko ikigenewe n'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango bibasha kubona igisubizo twarugizemo uruhare twese ndetse na cya kintu cyo kubungabunga uburenganzira bw'umwana nacyo gikomeza gukorwa no gukorana n'inzego zitandukanye
yego hanyuma ati hari n'ibindi bibazo bijyana no gufata ibyemezo umwana w'umukobwa yo bamwigishije ibyo kwifata bikanga ninde umufatira icyemezo mu bijyanye no gukoresha uburyo bwo kuringaniza imbyaro
murakoze cyane ku bw'ikibazo ufata ibyemezo by'umwana w'umukobwa ku bigendanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere ni byiza yuko hari amategeko uyu munsi hari amategeko aho biracyari mu kubiganirwaho ku kigero cy'umwana n'ibyara bya kwaka serivisi zishingiye ku buzima bw'imyororokere ku myaka ingahe. Uyu munsi haracyariho kuganirwa no kureba uburyo iyo myaka yava ku myaka 14 ikabasha kujya munsi, ariko iyo turebye nk'iteka rya ministri ryo mu mwaka w'2018 rivuga ko kugendanye n'uburenganzira n'impamvu eshanu zibasha gutuma habaho gukuramo inda, tubona yuko zimwe muri iyo serivisi igihe umwana arimo ingingo eshanu igihe yasaba iyo serivisi bimuha uburenganzira bwo kuba ubwe igihe abamurera cyangwa ababyeyi be batabashije kumvikana ku cyemezo gikwiriye gukorerwa ku mubiri we yuko umwana ari we wifatira icyemezo cye. Kandi no mu bisanzwe kwaka serivisi ku buzima bw'imyororokere, kuganirizwa, guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bw'umwana, kandi niwe wifatira n'icyemezo cyo kugira ngo abashe kumenya ayo makuru ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Haracyariho kuganirwa ku kigendanye n'imyaka, ni ryari cya cyemezo kibasha gufatwa, kandi ni ku myaka ingahe, haganirwaho ku buryo ya myaka yagabanyuka, ariko icyemezo cyo kiri mu maboko y'umwana kuba yakwifatira icyemezo.
Yego, reka noneho twakire Mizero Ivan. Ivan, uranyumva?
Ndabumva neza.
Ngo urahagana he?
Nkuye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njyewe igitekerezo mfite ku burezi bw'umukobwa, nka hano iwacu ho turashimira by'umwihariko Leta iyo yagerageje gushyiramo imbaraga mu burezi mu korohereza abakobwa kwiga, ariko hari nk'ibibura kumva mu bindi bihugu cyangwa se mu mijyi ariko bitageze mu byaro, bitageze mu bice by'ibyaro, dore ko dukora mu bice by'ibyaro. Ubusanzwe ndi umurezi ndigisha, ndabona ibibazo abana b'abakobwa bahura nabyo, kubura ibikoresho cyane bitewe n'uko ntabwo Leta ihita ibishobora byose ngo ihite ibikora, ariko ugasanga hari ahandi ho byazamutse mu zindi ntara, ugasanga bitewe n'uko babonye imiryango itera inkunga yabatera inkunga babasha kubona ibyo bikoresho bibafasha, biborohereza mu masuku, biborohereza mu masomo yabo, bahabwa n'inama, tugasanga bo mu byaro bo ntabwo bajya babona izo fasilite bitaye.
Urasanga harimo rero ikibazo ku bana bo mu cyaro, ni nabo baba bafite na mikoro tuvuge make cyangwa aciriritse, ariko haracyari ikibazo cyo kubona abo baterankunga babonere ibyo bikoresho by'isuku.
Yego rwose. Ibindi mugenzi wanjye abivuzeho bishobotse ubuyobozi bwari ukuntu bugabanya igiciro binyujije mu misoro batagira ku maproduwi yafasha mu masuku, kugira ngo nabo batishoboye abagereho ahendutse babashe kuyagura ku giciro kitabahenze. Ko mbahaye nk'urugero nko mu cyaro nkoreramo, ibikoresho abakobwa bakenera mu gihe cy'imihango ushobora gusanga gatiyesi kagura amafaranga 1,000,000. Amafaranga 1,000,000 umwana w'umukobwa kuyabona cyangwa se umuryango w'abakene kuwubona, bafite n'abandi bashonje, ujya ubona ari imbogamizi bamwe tukababura ku mashuri bitewe n'icyo kibazo bagize.
Ushobora kuba afite n'abakobwa, umubyeyi afite abakobwa barenze umwe,
n'abarenze batanu ahubwo.
Yego,
urumva biba bimuruhije cyane pe. Ntabwo agize, reka tubite nk'ingorane, nubwo ari umugisha nabo batanu bose bakagira muri icyo gikorwa, ari urumva kibaye ikibazo gikomeye.
Birumvikana
na mwarimu bigisha nawe urumva ko bagize ikibazo, kuko ntari bubabone bose ko yabyifuzaga, keretse bagize amahirwe bikabera ku kigo kuko baba bafite icyo gikoresho duciriritse babafatiye.
Urakoze cyane rero Mizero Ivan.
Murakoze cyane nani.
Akazi keza kandi, kuko kurera burya ntago byoroshye, no muri mutoroshye ariko kandi ufite akamaro kanini cyane ku mwana cyangwa se no kugihugu muri rusange. Ye twakire na Maurice twikeze. Uranyumva Maurice? Wiriwe.
Wiriwe.
Niko urahagana he?
Ndi Burundi muri komine Rango.
Wowe gitekerezo ufite cyangwa se ikibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Ndero y'ukwaruka bemeza baragerageza kuduka
kugira gute
bemezaga kudufasha mu kutwigisha ukuntu twigenza mu migenzo yacu kandi kuri ubu ntiyagurukana bumenyi hariho ibintu byinshi usanga abantu bakunda kuraba amafoto cyangwa amavideo y'ibintu bihekera soni biba byiza benshi babihezi ikindi nacyo bakwicyo cya gusenga cyane nicyo coba ni nayo ntererano yanjye.
Urakoze cyane Maurice. Ni radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga aho turimo kureba cyane cyane ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa. Reka twakire Mariam. Wase Mariam, uranyumva?
Ndabumva.
Mwiriwe neza, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nawe uri umurezi, watubwira aho icyo mu mwibandaho cyane mu bijyanye n'uburezi, ese nawe aho wigisha iki kibazo cyo kibikoresho by'isuku by'umwana w'umukobwa naho kirahari, mwebwe bihagaze gute?
Murakoze cyane. Ndatangira ndashimira leta cyane, ubuyobozi bwacu bwemerereye mu Rwanda. Ubuyobozi bwacu ntako butagira ngo habashe kuboneka ibishoboka byose bituma umwana w'umukobwa abasha kwisanga mu burezi kandi yisanga imbogamizi ari nkeya. Bishatse kuvuga iki? Hano iyo turi ku ishuri, umwana w'umukobwa ku bikoresho by'isuku numvise turi kuvugaho cyane nta kibazo bafite, ntacyo. Ibikoresho byose birahari, icyumba cy'umwana w'umukobwa kirahari gitunganije neza, hanyuma uburenganzira bwose abunganya na musaza we, abasha kwiga kandi iyo ageze igihe cyo guhitamo ibyo yiga, umwana w'umukobwa abasha guhitamo ibyo ashaka uko yumva bitewe n'ubushobozi afite. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biraboneka. Twagaruka inyuma mu miryango, naho ndashima imiryango ko iwacu mu ngo uburezi bw'umwana w'umukobwa cyangwa uburere bw'umwana w'umukobwa bumaze gutera imbere. Umwana w'umukobwa uyu munsi nawe mu rugo asigaye yumva afite agaciro, asigaye ari umuntu ushobora kugishwa inama cyangwa se agahabwa ibibasha kuboneka ku bushobozi umuryango ufite.
Yego,
njyewe nicyo nashakaga kuvuga cyane, ko uyu munsi ubona ko uburezi bw'umwana w'umukobwa buteye imbere. Imbogamizi yahura na zo ni za zindi n'ubundi z'uko turi mu rugendo n'ubundi rwo gutera imbere nk'igihugu, turi ku rugamba rwo kumva ko hari ibigomba guhinduka, niho imbogamizi nyinshi usanga ziva. Ariko nazo ubona ko buhoro buhoro urugendo ruracyari rurerure, ariko tuzarurangiza.
Yego Mariam, ni byiza. Uravuga ko hari byinshi byagezweho, ariko urebye baravuga ngo ntabyera ngo de, urebye ukatekereza nk'ashobora gushyirwa ingufu cyangwa hakeneye gushyirwa ingufu muri ubwo burere bw'umwana w'umukobwa, ubona ari nka hehe?
Ahakeneye gushyirwa ingufu mu burere bw'umwana w'umukobwa ni ahantu habiri. Uko njye mbibona, ahambere hakomeye ni mu muryango. kuko burya umuryango n'iryo shuri n'iryo rerero rya mbere ku mwana uwo ari we wese, ariko cyane cyane ku mwana w'umukobwa hakenewe umuryango cyane, kuko nko mu burezi baratubwira ngo niba ushaka kurera umwana uzavuka kuri generasiyo y'ejo hazaza, urere uwo ufite uyu munsi kugira ngo uburere umuhana wazabuhe uwo azabyara icyo gihe wowe ushobora kuzaba utagihari. Rero ahantu hambere hakomeye cyane ni mu muryango, niho hakwiriye gushyirwamo imbaraga kugira ngo umuryango wumve ko ari inshingano zawo, ababyeyi bumve yuko ari inshingano zabo kurera kandi bakarera neza bazi ko barebera igihugu. Aha kabiri ni ku miryango itegamiye kuri leta ifite cyane gahunda z'uburezi bw'umwana w'umukobwa cyangwa se gufasha umwana w'umukobwa n'umugore muri rusange, noneho bagashyira mu bikorwa ingamba cyangwa se gahunda zabo mu buryo bukwiriye, kandi bakagerageza kureba amaso bakayagura bakareba mu bice byose by'igihugu. Hari mugenzi wanjye wavuze ngo mu cyaro ngo ntago bababona, bakagerageza kureba mu bice byose by'igihugu niba se nabibanda ahantu hamwe cyangwa se ngo hagire aho bagera cyane ahandi ntibahagere. Nshimira Safe Generation cyane kubera ko icyo cyo yaragikoze. Uyu munsi turayibona turi mu mujyi wa Kigali, ariko twajya no mu ntara tukayisangayo byibura icyo yaragitekereje. N'abandi rero nk'imiryango itegamiye kuri leta barebe bagerageze kwagura amaso yabo ntibibanda ahantu hamwe. Murakoze,
ndagushimiye cyane nawe rwose Uwase Mariam kuri ibyo bitekerezo uduhaye. Ugire akazi keza nawe mu murimo wawe wo kwigisha.
Murakoze cyane namwe ibihe byiza n'akazi keza.
Urakoze. Reka noneho twakire umwana w'umukobwa, mbanze nisegure kuri Nizigimana Jean Claude, wihangane gatoya rwose turakugeraho mu kanya, ariko tubanze twakire uyu mwana w'umukobwa Alice. Uranyumva?
Yego, ndabumva neza.
Yego. Alice rero nawe ngo hayikaze ku Ijwi rya Amerika, ntabwo dukunze kubona abantu b'igitsina gore baduhamagara, ariko rwose biranshimishije kubona barimo kugira uruhare muri ikiganiro. Ndagira ngo wowe nk'umwana w'umukobwa wakurikiye ikiganiro utubwire muri makeya wowe uko nawe ubibona, ubona uburere bw'umwana w'umukobwa, ubona afite izihe mbogamizi muri makeya, cyangwa se wowe aho umuryango Save Generations waba waragukuye naho wakugejeje muri kino gihe.
Ego, murakoze. Nkuko n'ubundi navuze, njye nitwa Alice, mperereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare. Uburezi bw'umwana w'umukobwa wenda ngereranijemo no mu bihe bya kera, ko nagiye numva amateka bari uburezi bisa nk'abahezaga abana b'abakobwa, ugasanga kenshi abahungu barumva ko aribo bashoboye, abahungu nibo babasha kwiga. Ariko ubungubu uburezi bw'umwana w'umukobwa bumaze gutera imbere, usanga twese twiga kandi tugafatwa kimwe, ugasanga amasiyanse imyuga itandukanye n'abana b'abakobwa natwe dupima agaciro. Hanyuma imbogamizi zigihari, icya mbere wenda uretse ko nkanjye wenda nagize amahirwe nkabona umuryango Save Generation ukamfasha mu kwiga kwanjye, ariko hari n'abandi wenda bakiri mu byaro usanga batabasha kubona ubufasha nk'uko bikwiriye. Ikindi abana b'abakobwa bageze mu bihe by'ubwangavu nyine bitewe n'ubushobozi bw'ababyeyi, usanga bageze muri ya myaka y'ubwangavu bagasanga bashaka nyine gusa neza, ugasanga bashaka kubaho mu bundi buzima. Hanyuma mu gihe batabonye ko ababyeyi babo babaganiriza babatware neza muri ubwo burere, ugasanga bataye amashuri bagiye nko wenda nk'umutuzi two mu rugo nko mu mujyi. Izo ni imbogamizi zigihari. Izindi mbogamizi usanga harimo nko gutwara inda zitateganijwe, ugasanga umwana muto w'imyaka 15-16 rwose atwaye inda. Izo ni imbogamizi zigihari wenda bitewe n'uburere muri sosiyete uburyo abayeho, kuko hari n'ababyeyi batabasha gusobanurira abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. ariko ngamutse kuri Save Generations ngena nayishimira cyane kuko yaramfashije yewe wenda niga mu wa kane nigaga mu kigo cya boarding ariko mu buryo wacu ntabwo yabashaga kubona imerivari njye nigaga ntara ariko aho namaze kugera muri Save Generations yantangiye imerivari kumva mu rugo ntibari kubona ibikoresho na minerivari kugira ngo nanjye nige ndi boarding ntabwo byashobokaga ariko nagereye muri Save Generations ikantangira minerivari rwose nabashije kwiga neza nta kibazo nanjye mbasha kwiga ndi boarding nk'uko abandi biga nabasha gukurikirana amasomo yanjye neza ndetse n'imitsindi byazamuka ikindi Save Generations yadufasha hari ukuntu bagira bakavuga ati ni ukwiha intego wowe hari ukuntu cyangwa umuntu yiga ariko akavuga gusa ni ukwiga ariko maze kugera muri Save Generations hari ukuntu nasanze wowe ubwawe wicara ku giti cyawe ukwizega ukavuga ngo uko nguko muri iki gihembwe ibigiye kugerwaho ngomba kugira ngereranyije ngomba kugira amanota ya n'aya ukiha intego y'ibyo ugomba kugeraho ubwo nyine ukabasha kuba ubuzima bufite intego ukabasha kubaho nyine utekereza waba uri no kwiga wabasha hari ukuntu nyine ku ishuri haba harimo ibikundi ukuntu ugasanga umuntu agendera mu kigare ariko kuba waba warihaye intego ukavuga uti ni ntaha nzajya kuri Save Generations bambaze bati wari wihaye intego mbese intego zawe wabashije kuzigeraho niba utarazigezeho ni izihe mbogamizi wahuye nazo nyine bikagufasha kwifite intego
yego
hari ukuntu Save Generations igenda ifasha abana batsindwa ugasanga nyine nk'uko tuba baba bagufasha wenda bakurikirana minerivare ariko imitsindire yawe ikazamuka ibyo ugasanga ugasiga ariko one on one self centering aho baganiriza umwana babona atsindwa bakamufata ari wenyine atari kuvuga ngo ni bose bakamuganiriza bakamubaza bite ni iki kitagenda bakagerageza kukwisanzuraho nawe ukisanzura ukabona kuko ni umuryango ni abantu bakuri hafi ukaba wabasha kuba open niba ufite ikibazo utabasha kuganiriza umuntu ariko bukabibaganiriza bakaba bakugira inama ukabasha gutsinda ibyo ngibyo nk'uko
urakoze cyane rwose Alice kuri uyu musanzu muri ikiganiro ndagushimiye cyane kandi ukomeze wige neza ukurikize n'izo nama ugirwa n'abakwigisha ndetse n'uwo muryango ugufasha mu buzima busanzwe twakire noneho Jean Claude
halo ndamukije
yego komera urahagana he
uraho sahema
yego uri hehe subu
nagerageje gukurikira ikiganiro
yego ikitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa
icyifuzo cyanjye cyangwa itonderera ni uko abana bose ni abana kubababyaye yamukobwa cyangwa umuhungu abana kandi bakwiye kugira icyubahiro kingana imbere y'umubyeyi wabo nicyo gituma kandi nabo bakwiye kugira inyifato nziza ingeso nziza mu kibano kugira ngo ibyo bituma batabaraba neza bihave bajye barabaraba neza
uravuga abana
yego niyo ntererano yanjye
urakoze cyane Jean Claude Nizigiye Imana kuri iyo ntererano tugaruka ku mutumirwa wacu Yvette wumvise ibimaze kuvugwa hari mwarimu Mariam hari uriya mwana w'umukobwa tubwiye byinshi cyane ndumva tubwiye byinshi mubafashaho nagira ngo niba hari icyo wumva wakongeraho muri makeya mu bijyanye na cyane cyane n'uburyo inzitizi zishobora kuvaho ku mwana w'umukobwa aba ariho dukomereza
murakoze nshimira kuba bagize uruhare nyine mu kiganiro ari mwarimu ari Mariam ndetse n'abandi nibyo ni koko hari byinshi bimaze gukorwa cyane nakomeje kubivuga ndetse no mu gutangira
ni byiza yuko dufite igihugu giha uburenganzira giha umwana w'umukobwa ijambo ridashize n'umuhungu dukaba ariho na gahunda nziza y'uburezi budaheza uburezi budaheza kandi uburezi kuri bose aho ari umukobwa ari umuhungu ndetse yewe n'abagore n'ababyaye ndetse n'abagabo babasha kujya mu ishuri bakiga bakabona bwa burezi budaheza umuntu kandi butagira uwo busiga inyuma icyo ni ikintu cyo kwishimira niyo turebye yuko dufite n'amategeko aha wa mwana w'umukobwa ari uri mu giturage ari uri mu buzima bukennye ari uwo mu mujyi ndetse n'ubuzima bukize ubuzima bwose bikabaha amahirwe angana yo kubona uburezi ndetse no mu mategeko yacu akabishyigikira mbona ari ikintu cyo kwishimira ariko nuko twabivuze haracyari inzitizi koko zitandukanye zanagiye zigarukwaho ari mu buryo bwo kubona bya bikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku bana b'abakobwa kubona ibikoresho bikiri ku giciro gihanitse bigihenze ari kubona n'amafaranga y'ishuri aho ni umuryango ubasha kuba ufite ubushake bwo kohereza umwana wabo mu ishuri yaba umuhungu yaba umukobwa ariko umuryango ufite ubushobozi bukeya bwo kohereza wa mwana aba umuhungu cyangwa aba umukobwa kuba imiryango igifite ubwo bushobozi buke hari n'imyumvire y'imiryango nibyo koko nk'uko impinduka yose ari urugendo hariho n'imiryango iba igifite imyumvire ikiri hasi itumva impamvu yo kohereza umwana mu ishuri ni inzitizi zigihari zigiye zitandukanye ariko izo nzitizi hari icyakorwa bitavuze ngo ni igishya hari n'ibisanzwe n'ubundi bikorwa ari ku rwego rwa leta ari ku rwego rw'imiryango itari ya leta ari no ku muryango nyarwanda muri rusange kuba hari ubushake bw'umuryango bw'ababyeyi kumva ngo ni byiza kohereza umwana wanjye mu ishuri ni impinduka nziza kuko iyo tugereranyije n'ibindi bihugu hari aho usanga umubyeyi w'ubwe yaba afite byose ariko atumva impamvu yo kohereza umwana mu ishuri
ubwo rero abe yumvise
uyu munsi araharanira yuko yakohereza umwana we mu ishuri akarwana no gushaka ubushobozi bw'uburyo yohereza umwana mu ishuri uburyo amwishyurira amafaranga y'ishuri uburyo amugurira ibikoresho akaba yabibona bimugoye ariko afite bwa bushake icyo ni ikintu cyo kwishimira kandi gikwiriye kugumaho hari n'ikindi kimihindagundukire mu mitekerereze yo kuvuga ngo mubana nabyaye ndohereza nde hariho aho mu myaka yashize wasangaga umubyeyi yavuga ngo ndohereza umuhungu ariko umukobwa we araguma mu rugo afasha imirimo yo mu rugo ni icyo kwishimira uyu munsi yuko hamwe na leta yacu yuko hariho ikintu cyo gushyigikira uburezi bw'umwana w'umukobwa ku buryo ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu bose bafite uburenganzira bungana ku burezi babasha kujyanwa mu ishuri babasha kwiga icyo nacyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira kandi cyo guhozaho yuko nta mwana yaba umukobwa yaba umuhungu udakwiriye kubona uburezi kandi butamuheza bijyanye n'icyo ari cyo yaba umukobwa cyangwa umuhungu yaba uwo mu muryango ukennye cyangwa ukize dore yuko hariho n'uburyo bwiza bwo gufasha n'umwana wo mu muryango utishoboye kugira ngo abashe kubona uburezi
reka turebe ko twakwibanda cyane ku bintu byagakwiye guhinduka kugira ngo abantu babashe ku iyo myumvire nyine ibashe guhinduka abantu bose bagendeye ku murongo umwe bumva ko umwe abana bose bareshya myihanganire gatoya hari abategereje ku murongo wa telefone tutaza kubabura telefone zabo zidacika reka tubanze twakire Bernard Kanyarwanda uranyumva
ndabumva
ngwiri urahagana he
ni mu Rwanda kandi
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
wandi
navuga ko igitekerezo cyangwa ikibazo mu magambo makeya hari benshi bakomeje gutegereza
nkaho naba ndi gushima bitewe na leta y'u Rwanda kuntu yasize ingufu mu kwita ku bana b'abakobwa usanga kenshi imirimo y'ubwubatsi imirimo yo kubaza ubukanishi usanga kenshi mbere ari abagabo bayikoraga ako ni kubwa ngo muri iki gihe mu Rwanda ana bakobwa barubaka bakanika maradio bakanika mateleviziyo barasakara biraguye neza mirimo mu makampani runaka ako ni kubwa ngo n'ibindi bihugu bikinwe ndabareberaho ese n'ibindi bihugu byose bigomba kumenya yuko ana bakobwa ari abantu bafite abantu bazi gukora ikinwe n'abasaza babo b'abahungu ubwo ari igihugu njyewe naba nzi ibihugu bikinwe nagiyemo nsanga umukobwa ngo ntabwo yemerewe kugira ute ngo kukurira ngo ajye gusakara kandi mbonaho ngo ari hohoterwa umukobwa ngo ntabwo yajya ngo wenda mu gisirikare kandi umukobwa arashoboye ubwo n'ibindi bihugu byareberaho bikarebera hamwe ahubwo bikareka guheza abakobwa kuko n'abana n'abana barafite barashoboye kandi
urakoze cyane kuri ubwo buvugizi Bernard. Twakire na Siriro Muvunyi, turi kumwe.
Amahoro.
Yekomera, urahagana he?
Ndabumva cyane.
Uri he?
Ndi mu Rwanda, mu karere ka Kayonza.
Yego, nawe tanga umusanzu wawe muri makeya.
Muri makeya ntabwo ndi bujye kureba ibitekerezo bagenzi banjye batanze. Gusa ndabanza nshime Leta y'u Rwanda kubera ko yitaye ku burere bw'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ariga nta pfunwe, ariga nta kibazo. Gusa imbogamizi zo ntabwo zizabura ku bijyanye n'ibikoresho by'isuku by'abana b'abakobwa, kuko kugeza na n'ubu niyo miryango nterankunga itegamiye kuri Leta nayo numva bari bakwiye kwibanda cyane mu byaro. Mu byaro kuko njya mbona abana benshi baba bararetse ishuri, ntabwo mba nzinga impamvu ni izihe. Bakagerageza kuko niyo ugana hari abuganiriza bakakubwira ko ari impamvu y'amikoro. Numva ibyo byari bikwiye. Hanyuma nkagaruka ku ruhare rw'ababyeyi kuganiriza abana, ndumva aricyo kintu cya mbere buri mubyeyi ahari. Nanjye ndi umubyeyi mfite umwana w'umukobwa, ariko ngerageza kumuganiriza nubwo ari mutoya, ariko mparanira yuko yazavamo umuntu, kandi yazavamo umuntu uzi kwifatira umwanzuro ku buzima bwe. Ubwo rero ababyeyi bagomba kugira uruhare bakaganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, kubera ko
banza telefoni icitse. Reka tube
twakira.
Komeza ukomeza usoze igitekerezo cyawe. Telefoni yasaga nk'icitse.
Muri kunyumva noneho?
Turakumva.
Bakaganiriza abana babo kugira ngo zino nda zitateganyijwe zigabanyuke, kuko mbona nta n'undi muti kubwo ngo baboneze urubyaro bagira gute. Ntabwo ari cyo kihutirwa icya mbere, ni ukuganirizwa ku buryo abazi neza yuko imyaka bagezemo aramutse akoze imibonano ashobora kuba yakwandura indwara, ashobora kuba yatwara inda imburagihe. Hanyuma ibikoresho by'isuku rwose Leta ntako itagira, ariko bagakomeza kubitekereza no gutekereza ku bantu bo mu byaro rwose, kuko burambona baharenganira cyane. N'ibyumba byihariye by'abakobwa ku ishuri nabyo bikiyongera, amazi, ibyo byangombwa byose bikaboneka, kuko ntabwo ariko amashuri yose ntabwo hamya neza ko ariko hose biba bihari, kubera ko ntabwo iterambere rigera ahantu hose icyarimwe, biba bisaba n'izindi mbaraga. Murakoze cyane.
Yego, ndagushimiye cyane nawe Siriro. Twakire noneho Fiyete, uranyumva? Fiyete, uratwumva? Reka noneho tube twakiriye Lyon, Eliro Lyon, sinzi niba ariyo mazina yawe cyangwa ari ayoukoresha kuri
amazina yanjye ni Elize Nshimiyimana.
Elize Nshimiyimana, niwe uri muri Zambia? Yego, yego. Igitekerezo cyawe muri makeya nawe, cyangwa ikibazo?
Icyo niyumvira cyane ku kibazo zamatanze kijyanye n'uko kuri bashiki bacu, bashiki bacu Rwanda ni uko bwa mbere tubashyigikira, bijyanye n'uko bashiki bacu Rwanda. Rwa kabiri ni uko turakeneye cyane cyane ibisigaye n'ibindi za hafi bacu mu cyerekezo cyo kubona gutera imbere, ahadi Burundi kawase cyimbere kandi nuko nkatancana gutangura kujya mu gushikirizwa akajya mu ndego ndamaze kubona cyane nko muri Colombia twarabonye umuyitsi cy'umukuru igihugu yari mu fasoni ibyo nanjye ndifuza ko natsinda iwacu i Burundi kugira cya mbere cyangwa icya kabiri yategeza kuba umufasoni ndakunze kubyifuza cyane cyane n'iburiburi akabyabaye mu gihe ntangombwa akaba n'umuntu byemezera cyane okay urabya iwacu igihugu cy'iwacu i Burundi ni gake ushobora gusanga nk'umuntu ari mu nzego za leta cyane cyane izo hejuru ari umukenyezi
urifuza ko ibyo byahinduka rero
nifuza ko byohinduka bagahabwa ikibanza kinini tukabashyigikira kumwe bakicara byinshi kugira ngo ijwi ryabo rikore bijya mbere bagire icyo bakwerera ku gihugu ijwi ryabo ryumvikane ibyumviro byabo bikore bijya imbere
urakoze cyane Nshimiyimana kuri ubwo buvugizi ukoreye abakenyezi mu Burundi ndagushimiye cyane noneho twakire Fiyete Fiyete noneho uranyumva Lado Fiyete ntabwo nzi ikibazo telefoni yifite ku buhanga bw'ibyuma arambwira ko hari ariko namuvugisha ntanyumva hari reka noneho dukomeze ikiganiro n'umutumirwa wacu Ivete hari abakomeje kushima imikorere uburere bw'umwana w'umukobwa mu Rwanda bashima ubuyobozi ariko bakavuga bati no mu byaro urumva hari inama mwatanga ku bijyanye n'abari mu cyaro mu bijyanye n'uburere bw'abana ijambo ni ryanyu
murakoze kandi ndashimira bakomeje gutanga n'ibitekerezo byabo ni koko hari icyo nabwira ku bari mu cyaro nibyo hari ibikorwa bigenda bikorwa ari na leta kugira ngo bizamure uburezi bw'umwana w'umukobwa ari mu cyaro ari no mu mujyi ariko nubwo bimeze bityo nk'uko byagiye bigaragara harimo zimwe mu nzitizi zigihari harimo wenda natanga urugero nk'icyagiye kigarukwaho cyane nko kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku bana bari mu cyaro aho ngaho twakomeza gukora ubuvugizi ntabwo ari Save Generation gusa yonyine ahubwo n'imiryango ikorana n'umwana w'umukobwa ndetse n'imiryango itari ya leta itandukanye kugira ngo ibikoresho by'isuku bibashe kugera aho bitaragera ari mu gice cy'icyaro ndetse usibye gukora ubuvugizi no kugira ngo habeho kugira ngo n'ibyo bikoresho bibashe kugera hose aho bitaragera mu gice cy'icyaro
reka twakire noneho umwana w'umukobwa kugira ngo nawe agire icyo yavuga muri kiganiro Vanessa uranyumva
ndabumva neza
ikaze ku ijwi ry'Amerika nawe reka tuguhe ijambo ugire icyo watubwira mu bijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa muri make cyane
murakoze nk'uko mubivuze nitwa Mutoni Vanessa haba maze imyaka irenga itatu ndi umugenerwabikorwa wa Save Generations Organization muri iyo myaka rero hari byinshi Save Generation yagiye idufasha nk'abana b'abakobwa byagiye bidufasha mu burezi bw'umwana w'umukobwa icya mbere Save Generation yatwigishije kwitinyuka itwereka ko ejo hacu hazaza ari heza ndetse muri yo tukabona n'urugero nk'umuyobozi mukuru wa Save Generation ni umugore ibyo byatumye tumufatiraho urugero bikadutera imbaraga yuko dukoze cyane natwe twazagera imbere heza ikindi kintu Save Generation yadufashije ni ugutanga ibikoresho by'isuku ku bana b'abakobwa ibyo bigakemura ibibazo bimwe na bimwe abakobwa bahura nabyo nko kubura pads mu gihe cy'imihango bigatuma bamwe batajya ku ishuri ibyo rero icyo kibazo ku bana bagize amahirwe yo kuba abagenerwabikorwa ba Save Generation icyo kibazo nacyo cyarakemutse hanyuma nkuko tubizi muri societe nyarwanda cyangwa se muri societe zitandukanye hari ukuntu bafata nk'umwana w'umukobwa wize noneho imibare amasiyanse tekinike nk'umuntu nyine utavugirwamo umuntu udashobotse. Third generation rero ije icyo ngicyo yagikuyeho itwereka ko dushoboye ko ibyo basaza bacu bakiga natwe twabyiga bigatuma twirengagiza ayo magambo yandi ari muri societe. Urugero nanjye nizi mu byo nizi harimo imibare harimo ikoranabuhanga ni urugero rero ko Safe Generation rwose ari cyo yadufashije. Ikindi biragaragara ko hari abana baterwa inda bitewe n'amakuru y'ibihuha bafite urugero bakababwira ko barabakiza umwaku ni kuba bashobora gukira ibiheri igihe bakoze imibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo ngibyo. Safe Generation rero iduha amakuru ikatubwira ko ikaduha ikatwereka amakuru y'ibihuha ikatwereka n'amakuru yariyo. Ibyo rero bituma abana b'abakobwa batishuri kubera ko batewe inda kubera amakuru y'ibihuha bahawe bigabanuka. Hanyuma ikindi Safe Generation idufasha itwigisha kwifatira umwanzuro itwereka ko ubuzima ari ubwacu niba hari aho ushaka kugera rwose nta kintu cyagukoma mu nkokora kuba umukobwa ntabwo ari ikosa nta nubwo ari icyaha ahubwo ni umugisha kandi wakoresha ukagera kure. Murakoze cyane.
Murakoze cyane rwose ndagushimiye Vanessa. Reka dukomeze ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma. Yego. Reka dusubire ku mutumirwa wacu. Ndabona tugenda tugana ku musozo. Nk'ikintu wumva ufite ku mutima Ivete, ikintu wumva ufite ku mutima wifuza kuba wasangira n'abatwumva muri uyu mwanya kugira ngo tutaza gusoza ikiganiro utakivuze ariko muri makeya.
Nakoze. Ikintu mfite ku mutima ni ukongera gushishikariza abatwumva baba bakuru baba batoya baba abakobwa baba abahungu baba abagabo n'abagore yuko uburezi bw'umwana w'umukobwa bwagirwamo uruhare na twese. Twese dukwiriye kumva yuko ni inshingano yuko tugira icyo dukora kugira ngo umwana w'umukobwa nawe abashe kubona uburezi. Kandi noneho kubona uburezi ku mwana w'umukobwa ntago ari feva twamugiriye ahubwo ni uburenganzira bw'umwana w'umukobwa kubona uburezi bungana n'ubw'umwana w'umuhungu. Ni uruhare rero rwa twese duhereye ku mwana w'umukobwa ku giti cye akwiriye kuyumva yuko afite ubwo burenganzira akwiriye guharanira yuko abugeraho. Kandi ikindi ni abagize umuryango ari ababyeyi bagira uruhare runini cyane rwiza mu kwigisha umwana bagibasha no kugira uruhare rutuma umwana w'umukobwa atabasha kubona uburezi bungana n'ubwa musaza we. Ni ugukangurira rero ababyeyi kohereza abana b'abakobwa mu ishuri bakiga kandi nabo bafite ubushobozi dukurikije n'ubuhamya cyangwa inkuru twagiye twumva mu bana b'abakobwa umwana w'umukobwa arashoboye nk'uko twagiye tunabyumva. Ni byiza rero yuko abona ayo mahirwe abasha kwiga nawe akiteza imbere. Ibyo birareba ari mu burezi mu mashuri umwana w'umukobwa nubwo bisanzweho ariko birusheho yuko umwana w'umukobwa ahabwa agaciro nubwo bisanzweho umwana w'umukobwa arusheho rwose kubona uburezi bumufasha. Aho ngaho harimo na cya kindi cyagiye kigarukwaho ibyamuzitira byose birimo ibikoresho birimo kubona minerivare ndetse n'ibindi nsaba ari imiryango umuryango nyarwanda nsaba imiryango itari ya leta ndetse n'igihugu kuko dukomeza rwose gushyira imbaraga mu gushyigikira no gufasha umwana w'umukobwa no mu kumufasha kugira ngo ibyamuzitira byose bikamubuza kugera ku burezi bukwiriye bibashe kuva mu nzira ze nawe abashe kugera ku rwego rwo kubona uburezi bungana n'ubwa musaza we. Kandi tunashimira cyane yuko hariho amategeko meza arengera umwana w'umukobwa reka akomeze gushyirwa mu bikorwa ku buryo umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu babasha gufatanyiriza hamwe bakabona uburezi bukwiriye kuko twizera neza yuko iterambere twifuza ari iry'umuntu ku giti cye ari iry'umuryango ari iry'igihugu rizagirwamo uruhare na bose.
umwana w'umukobwa afite uruhare ari n'umwana w'umuhungu afite uruhare.
Yereka ngushimire rero cyane rwose kuba witabiriye iki kiganiro. Nifuzaga guha ijambo Nshimiye Imana Pacifique. Pacifique, ushobora kuvuga akantu gatoya mu masogonda dusigaranye? Gato cyane.
Yego ndabumva. Ikintu mbanza kuvuga ni Pacifique mu karere ka Kamonyi.
Yego nyarutsa amasogonda make cyane.
Ikintu nshaka kuvuga mbere na mbere ni ugushimira umuryango Safe Generation kuko waje ukatwegeranya na bashiki bacu ukaduha amahugurwa ukatwereka yuko nabo bashoboye mu byo bakora buri munsi kandi ukatwongera uko ku mahugurwa ajyanye no kugira intego ndetse n'icyizere kandi mu byo yaduhaye nk'inyigisho ntiyabigumishije mu magambo gusa kuko
reka ngushimire rero umbabarire rwose reka ngushimire nshimire n'abandi bose twari kumwe ku kiganiro tuzongera tugisubukure undi munsi nshimire abo ku buhanga bw'ibyuma ari Santos na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza.